Hii ni Radio Shirika Amerika. Radijwe rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 nibice bitatu muradukurikira kandi kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu naho kuri site yacu mujye kuri weshatu radio yacu vwe.com hano muri studio ya karindwi muri kumwe na Jeffrey Muta
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'izwi rya Amerika.
Cyo ntaramuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kongere kubasuhuza mwe mwese muduteza amatwi tunabaha ikaze mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi ndetse aribyo nkeka ko bitarana jya kure kuba twakomeza kubifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi bibiri na makumyabiri. Mu mpera z'umwaka ushize Leta y'u Rwanda yatangiye gahunda yise Connect Rwanda Challenge igamije gukwirakwiza telefoni zigezweho zikoresha interineti hirya no hino mu byaro by'umwihariko mu miryango itari isanganywe ryo koranabuhanga. Leta y'u Rwanda ivuga ko iyo gahunda igamije gucengeza iterambere rishingiye kuri iryo koranabuhanga mu mfuruka zose z'igihugu, iryo terambere rikagera kuri buri muturage. Ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi cyabatumiriye umuyobozi mukuru muri Minisiteri ishinzwe ikoranabuhanga na innovation ngo adufashe gusobanukirwa iyo gahunda icyo itezweho no kwizakora muri rusange. Bwana Gordon Kalema, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Geoffrey.
Yee.
Kandi turashimiye ko mwadutumiye.
Oya, ahubwo aribyo nitwe tubashimiye ko mwakiriye ubutumire bwacu mukaba mugiye no kudufasha gusobanukirwa iby'iyi gahunda inshyashya Leta y'u Rwanda yatangiye. Ariko tutambanze mbasabe umuse n'abaduha ishusho rusange y'ikoranabuhanga mu Rwanda. Ndumva ko ari ikibazo cyagutse cyane, ariko mugerageze kuduha ishusho rusange, mu mbabarire, ishusho rusange y'ikoranabuhanga mu Rwanda.
Nakoze cyane Geoffrey. Ndagira ngo nongere mbashimire ko mwadutumiye kugira ngo tuganire kuri insanganyamatsiko. Nibyo koko ikibazo cy'uko ikoranabuhanga rihagaze mu Rwanda kiragutse, ariko wenda umuntu yagerageza guhina yahina, wenda dusubira inyuma gatoya, aho navuga ko mu by'ukuri ikoranabuhanga affect mu Rwanda ni zimwe zateye imbere ku muvuduko udasanzwe. Iyo urebye wenda mu myaka itarenze 14 ubwo kuva 2006 ishize, ni nkaho ikoranabuhanga ryari rikiri mu nyandiko, ni nkaho twarimo tugitangira. Ariko ubu ngubu umuntu rwose yavuga ko hari ibikorwa byinshi by'ikoranabuhanga bimaze kugera ahantu hashimishije. Urugero, umuntu yatanga ibiro bijyanye n'inganda urumva imyaka itarenze 14 kuba nta kintu cyari gihari, ubu tukaba tuvuga ko hari inganda zikora ibikoresho by'ikoranabuhanga, mudasobwa na smartphone, nimba abantu bagiye babikurikira. Hari innovation zagiye zikorerwa hano mu Rwanda, urugero abenshi bagiye bumva nk'amadrone, drone, indege zitagira abapilote zafashije n'ubuzira cyabikora kugeza jyana amaraso kuzigeza mu bitaro ahantu hari kure, aho usanga byageza akamaro rwose, ugasanga nk'amaraso yangirikaga ku kigero cya 6% byaragabanutse ku kigero cya 0.3%, ndetse ahantu hafataga nk'urugendo rw'amasaha 3 ugasanga byaragabanutse ku buryo byageze nko ku minota 25 akadege kaba kahageze. N'ibindi wavuga aho tugezeho hari ibyogajuru byoherezwa imisanzure ntibajya babikurikira icyo gajuru icyerekezo, hari n'ikindi igihe kitarenze ukwezi cyoherezwa nanone cyitwa RwandaSat. Ibyo rero niko umuntu yavuga ngo nibwo buryo wenda umuntu yatanga ishusho muri iyo myaka itarenze 14 bigaragaza umuvuduko udasanzwe nari navuze. Ikindi wenda nkomerejeho mu buryo bw'imibare, wenda kugira ngo abantu babyumve, hari abantu bumva cyane ibintu ari ugukoresheje uburyo bw'imibare. Iyo urebye wenda dufata urugero kuri murandasi internet, twita internet penetration, ukareba ukuntu yihuze mu 2011 twari dufite 70% abantu bakoresha internet 70%, ariko uyu munsi dufite abantu barenga 58.3%. Abantu abafata buguzi bita amaduka no services, abafata buguzi bahererekanya amafaranga muri bwa mobile, irebye nanone mu 2011 ntabwo abantu bafata buguzi barengaga 1,630,000, ariko uyu munsi zirarenga 1,100,000. Telefoni wenda mwari mwasorejeho muvugaho zitari smart, wenda mu buryo busanzwe rusange zitwa phone penetration, abantu bafite telefoni urebye mu mwaka w'2010 ntabwo barengaga 33%, ariko uyu munsi bararenga 79.8%. Ibyo rero wenda byafasha abantu kumva ikigamije icyo navuze cyitwa umuvuduko udasanzwe, aho Leta y'u Rwanda yafashe intera igashoramo imari yashyiraho politike kugira ngo ikoranabuhanga ribe ku isonga mu kuyobora ubukungu.
Uretse kuri ibyo utubwiye nk'iyo mibare igaragara yagiye ihinduka izamuka cyane, urebesheje ijisho hari ibikorwa bigaragara cyangwa se iterambere rigaragara ku muturage, cyane cyane nk'abo bagiye bagerwaho n'iryo koranabuhanga ku buryo bavuga uti mbere ritarabageraho byari bimeze gutya, ariko ubu ngubu unagiye ukabareba urabona ishusho y'ikoranabuhanga ku muturage?
Urakoze, nicyo bukiza. Ubundi iyo tuvuze ngo ikoranabuhanga ryacengejwe mu gutanga umusanzu mu kuzamura ubukungu, wenda mpereye nk'uruhare mu bukungu kuko bigenda bifitanye isano. Uyu munsi ikoranabuhanga mu Rwanda ryongera icyo bita GDP contribution 1%, 1%, turebeye wenda ku mibare ya 2018, hakaba hariho no guhanga imirimo. Nanone urebye kuva mu 2010 imirimo yagiye ihangwa ishingiye ku ikoranabuhanga irenga 120,000 n'umusago. Ikindi ku baturage cyo binubajije, iyo urebye serivisi zagiye zishyirwaho zitangwa hifashishijwe ikoranabuhanga ni nyinshi cyane, na benshi bamaze kumenyera niyo bazi hano mu Rwanda cyangwa se n'Abanyarwanda bari hano, ubu serivisi zose z'ingenzi z'ibanze zitangirwa ku rubuga Irembo. Aho kera umuturage byamugoraga asiragira mu nzego z'ibanze agata umwanya we aho yakwikoreye igihe guhinga cyangwa indi mirimo, ubu ngubu akoresha telefoni ye kandi byarohejwe ntibigisaba mudasobwa, telefoni ye mu buryo bwa USSD agakanda imibare iba bigenewe akakira serivisi akishyura akohererezwa ubutumwa bumugaragaza ku cyangombwa akibonye. Ibindi nanone wabirebera, wenda dutanze ingero nko muri traffic, iyi sisiteme ya traffic aho byagendaga bigorana kugira ngo polisi enforcing discipline mu buryo bwa traffic. Uyu munsi iyo ukoze icyaha ukaba amakosa wenda ukarenza umuvuduko ntabwo ubona zikakwandikira zikakohereza SMS ukagenda bakagusa amande. ugakosorwa kongera kuvuga ati haro innovation udasanzwe hari nibindi byinshi bireje nka tap and go abantu bakoresha bisi haba muri Kigali cyangwa se n'abajya mu ntara habaga hari ibibazo byo kugendana amafaranga kwishyura yamugaruriye ariko abantu bose usanga bafite amakarita agakozaho gusa akishyura yindi wena nasorezaho kuko ni nyinshi cyane ni serivisi zirenga ijana ziri ku irembo ariko n'izindi zirenga 150 zaje zishyirwaho ariko hibandwa cyane kuri za zindi zifite impact cyangwa zifite akamaro kurusha izindi icyo nacyo ni byiza kugira ngo abantu bagisobanukirwe hari serivisi ziba zisabwa n'abantu benshi kuruta izindi izo rero nizo Leta y'u Rwanda yibanzeho muri digitalization yanyuma navuga wenda yakumvikana ku buryo bw'umuturage utuye mu cyaro nk'inyitwa smart nkunganire nini system yafashije cyane mu gufundire mu buryo buri digital abacikanwaga batazibonye cyangwa se kumenya ukuntu ayishyura iyi system n'ikifasha yitwa smart nkunganire iyo urugero umuntu yatanga mu bijyanye n'ubucamanza cyangwa se muri judiciary yitwa integrated case management system. Ni system ifasha umuturage uwo ari we wese utanga ikirego cye yaba yifuza gutanga ikirego akoresheje ikoranabuhanga iyo agitanze kiragenda kikagera ku nzego zose. Iyo system ihuriweho n'inzego bireba ariho polisi, Rwanda Investigation Bureau, abacamanza, abavoka. Uko idosiye igenda ihererekanywa niko agenda abibona ahigeze ndetse niko n'abandi bandi bahuriye kuri umuntu akabimenya birafashije cyane ndetse muyanzwe ko ni FSTM rwose mu mwaka ushize 2016 nibwo u Rwanda rwahawe igihembo n'ikigo mpuzamahanga kitwa kuri rwa Afurika ariko African Association of Public Administration giha award gold award kuba u Rwanda ari igihugu cyashoboye guteza imbere benda tutajya mu muri uburezi bigaragara amafiti n'ajyaho mu buhinzi bworozi mu buvuzi cyane cyane ama serivisi zose zishinzwe ikoranabuhanga. Ibyo rero nicyo warubajije ati umuturage bimugeraho gute. Iyo serivisi nk'izo zigezeho usanga zifasha cyane mu guhindura ubuzima bw'abaturage kugira ngo babone serivisi inoze bayibone yihuta kandi bagire n'umwanya wo kujya gukora indi mirimo ibateza imbere.
Yereka noneho duse n'abatambuka tugere kuri cya gitekerezo cya Connect Rwanda Challenge mu sobanure abumvijwe rya America icyo ari cyo n'uburyo cyaje.
Murakoze cyane. Nayo ndagira mvuge ko iki gitekerezo cyangwa se iyi gahunda ntabwo itandukanye cyane n'ibi bivuze kuko ni gahunda n'ubundi yaje ariko ishamikiye kuri gahunda irambuye yo guteza imbere politike yo guteza imbere ikoranabuhanga mu Rwanda. So kitumvikana ko ari ikintu kitaruye ahubwo ni ikintu cyaje cyunganira gahunda irambuye by'umwihariko rero nk'uko mubivuze ni gahunda igamije kongera umubare w'abantu batunze kandi bagakoresha icyo twita smartphone ubwo mu Kinyarwanda wenda umuntu yazita telefoni ziri smart agemekereje. Byagaragaye cyane ko ari igikorwa tugomba gushyiramo ingufu aho twabonaga mu by'ukuri hari imbaraga zikenewe kongerwamo. Nubwo nabivuze ko mu 2010 twari dufite telefoni abantu bafite telefoni batarenga 33 ubwo bakaba bageze muri za 99 ariko muri izo ngizo iziri smart ziracyari hasi iracyari hasi ari nayo mpamvu iyi gahunda twayitangije. Ariko nanasobanure ko ni gahunda twabafata nk'imbarutso kuko yatangiye nyine nk'uko mubivuze mu ntangiriro z'uyu mwaka abantu baravuga abanyarwanda bashoboye baravuga batari ko ni gute twafasha abandi banyarwanda tukabihutishiriza ku buryo babona iyi telefoni bityo abantu ku bushake bwabo batangira basanga amafaranga ndetse ibigo nabyo bitandukanye byaba bya leta byaba by'abikorera bashinga igitekerezo nabo bakomeje gutanga izi telefone. Ubu ngubu aho mvugira hano hamaze kugira telefone z'abantu bazatanga zikabakaba mu 1,039. Izo rero nkuko nanone mwabikomojeho, nubwo hari icyuho gikomeye ndetse bidusaba imbaraga nyinshi kugira ngo dushyireho gahunda irambye ituma Abanyarwanda benshi babona smartphone ndetse n'abari bafite za zindi zidafite intege izo mu Kinyarwanda bakunze kwita za karafaranga, izo ngizo nazo abo bantu nabo babarebwa n'iyo gahunda. Ni ukuvuga ngo izi telefoni za smart turifuza ko zitungwa n'abantu abatazifite ubu ngubu, ariko na ba bandi bafite za zindi zitari smart nabo bakajya kimwe n'abandi mu buryo bwo kubona izo telefoni.
Niba mbyumva neza, bivuze ko mushaka kugira ngo buri munyarwanda wese utunze telefoni ibiyo mu bwoko bwa smartphone.
Niko bimeze, ni buri munyarwanda wese, ariko icyo twakoze twatangiriyeho twumva gishoboka nuko twifuza ko bitarenze 2024 mu miryango dufite 2,000,000 bikabakaba 1,800,000, muri iyo miryango 4% nibo bafite smartphone. Urumva ko hakiri imiryango myinshi. Ubwo rero gahunda dufite iyi ngiyi ni ukugira ngo ni gute cyangwa se turifuza ko buri muryango muri izo 2,800,000 wagira byibuze smartphone imwe. Ibyo ngibyo tubitekereza gutyo kubera ko tuba tumuga tuti niba ari umuryango utuyemo, ifata urugero nk'abantu 4-5, abo bantu hari serivisi zitandukanye baba bashobora kuba bakenera nk'umuryango nk'abantu babana. Bityo rero iyo harimo smartphone iri muri urwo rugo cyaba igikoresho cy'umuryango, icyo gihe iyo telefone tukayifata nk'igikoresho gifasha umuryango mu bintu bitandukanye, haba kubona amakuru, haba kwaka serivisi, haba mu buryo bw'ubucuruzi. Hari abantu baba bafite ubucuruzi bashobora gukoresha telefoni bamamaza cyangwa se bashaka amakuru yo guhindura product zabo muri bad design. Ibyo byose twumva ko telefoni cyaba igikoresho cy'umuryango. Ariko si n'icyo gusa, nuko hariho na gahunda noneho yo guhugura iyo miryango. Ubwo ni ukuvuga ngo wenda kugira ngo byumvikane, iyo umuryango urimo abo bantu ugahabwa telefoni, ugatunga telefoni ya smart, muri uwo muryango abawutuyemo bakaba bahuguwe mu guhabwa ubumenyi bw'ibanze bw'ikoranabuhanga no kumenya kuyikoresha. Noneho akiyongeraho ko serivisi zitandukanye zaba iz'abikorera cyangwa iza leta zorohejwe kandi zitangwa muri ikoranabuhanga. Ubu byumvikane ko noneho haba habayeho korohereza cyane abagize uwo muryango mu rwo kubona iyo serivisi. Niyo mpamvu rero twibanze ku miryango. Icyo dushyiramo ingufu ni kugira ngo tugeze dushake application cyangwa se content twita irrelevant ibafasha y'abantu bakeneye, kugira ngo telefoni itaba gusa yo guhamagara no kwitaba, ariko umuryango ugirire akandi kamaro gakomeye.
Ni igikorwa bimeze nk'aho bisa nk'aho nta ngengo y'imari ihoraho cyateganyirijwe, kubera ko mumaze kutubwira ko ari igitekerezo cyaturutse mu bantu bavuze bati reka dusangize abandi ku ikoranabuhanga. Harya buriya nk'uwayita mu mazi cyangwa ikameneka byagenda bite?
Wenda hafi na kuri cyumba cyo ndagira mbanze nk'usore mu gatoya. Nubwo ari igitekerezo cyatangije n'abantu, kuko abantu batanga telefoni ni abantu ku gita cyabo na bikorera inshuti z'Abanyarwanda, ibyo nibyo ntawabibuza. Ariko n'ubundi nka leta ifite inshingano zo kugeza kuri serivisi nziza abaturage no gushyira ibikorwa remezo no kuba ku isonga mu guteza imbere no gushyira politiki nziza n'ubundi n'impamvu navuze ko Connect Rwanda yaje ari nk'imbarutso ariko hari gahunda irambye dufite yitwa smartphone strategy ari ni gahunda ifite ingamba zirambye z'ukuntu noneho abanyarwanda bose abo twavuze mu bare myinshi zizabagirwaho n'izo smartphone hari uruhare rukomeye rw'abikorera cyane cyane ngo ndavuga nka telecommunication companies ubungubu bishyize hamwe barumvikana ku kuntu batangira gushyiraho uburyo bworohereza abanyarwanda mu buryo bw'ubushobozi mu ngero zari zo zose mu bice ibyo aribyo byose bose bakabona izi telefoni ntanze wenda urugero hari nk'uruganda abantu benshi bumvishe rwitwa Mara rwakinguye hano zimwe muri nabuze inganda kwa smartphone bwa mbere muri Afurika n'amahirwe twagize ariko hari gahunda yo gufatanya na telecommunication companies zizikorera hano ku Rwanda tocyashite ziri MTN na Airtel ku buryo bashyiraho hashyirwaho gahunda yo korohereza abanyarwanda kubona telefoni ubu ngubu hari mekanizme naho umuntu ashobora kubona telefoni akishyura mu myaka ibiri mu mwaka umwe amezi atandatu amezi atatu cyangwa se ukayishyura kashi wayishoboye ubu urumva rero ibyo byiciro byose n'icyo gihe ni kimwe cyorohereza abanyarwanda ariko ikindi wenda nk'umuzi kujya mu subize ikibazo warubajije kijyanye n'ukuntu abaturage bagomba kurinda telefoni zabo icyo twabonye ni uko hari imiryango myinshi wenda nkwaye urugero ntanze urugero imiryango myinshi muri zaze ni navuze muri miliyoni ebyiri na magana inani kabakaba harimo abenshi muri bo n'ubundi bari basanzwe batunze telefoni za karasarani ni ukuvuga ngo abo bantu icyo baburagaho ni smart ikindi wenda ni uko baburagaho uburyo buborohereza mu kuzibona ariko bari bazi akamaro rero icyo twabonye ni uko kandi icyo twizera kizashoboka ni uko muri uko izi telefoni zirimo zitangwa ariko ni na nkeya ndagira mu bivuge izo nizo nkeya ariko n'ubundi ikibazo tuzagikemura kuko twashyizeho ya gahunda twavuze ya smartphone strategy irambye ikomeje nayo abaturage bigishwa gahunda ihari yo kubigisha kubasobanurira gukora ubukangurambaga kugira ngo umuntu amenye ko iyi telefoni yaje mu muryango ni igikoresho bitunze umuryango nk'uko n'ubundi umuryango waba uvuga uti dufite ibyo dutunze abashakanye duhuriyeho n'iki na kimwe igikoresho gifite akamaro umuryango muri rusange bityo rero twumva ko abanyarwanda bazagira ubwo bushake bwo gusigasira no kurinda izo telefoni kugira ngo hatazabaho ikibazo ariko iyo zibwe urugero wenda n'urugero bagomba gutanga n'undi telefoni iyo yibwe habaho uburyo ni nk'uko n'ubundi ku giti cyawe telefoni ntashobora kuyiba cyangwa se ukayita hari uburyo buhari butandukanye kugenda ugatanga ibirego hari na telefoni tuzashyiraho imirongo aho abaturage bazajya bahamagara bagatanga amakuru ku telefoni yabuze cyangwa kuyishaka n'ubundi birasanzwe ibyo ngibyo ntabwo ari bishyashya iyo umuntu ataye telefoni abenshi bararangisha bakabwira nka polisi cyangwa se n'ikiri kuri netiwaka
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda kiganiro ni muri isanga mutumirwa wacu no umuyobozi mukuru muri ministeri ishinzwe ikoranabuhanga na innovation twamutumiye ngo adufashe gusobanukirwa gahunda ya Connect Rwanda Challenge mukanya gatoya turagize uti biramahire byabaye hari kigo gishya cyaje gukorera mu Rwanda kitwa Mara Group bigaragara ko telefone zitangwa se abantu bagenda bagura ari zo muri iki kigo buriya ntibishobora gusa nkaho bigabanyije ubwisanzure bw'abaguzi mu Rwanda bwo guhitamo bavuga bati tuzajya twigurira ibyo muri Mara gusa ugasanga ibindi bigo by'ubucuruzi cyangwa ahandi izindi telefone zitagurwa kubera icyo kibazo
bakoze cyane ku kibazo cyiza ndetse ngira ngo tubisobanure neza cyumvikane kuko cyagiye gisa nkaho kijijisha abantu benshi ariko uko bibajije nabwo ariko bimeze ndagira mvuge ko iyi gahunda uburyo bwo gutanga umusanzu wenda niko nabyita uburyo butandukanye mara nayivuze nk'urugero nk'uruganda rukorera hano mu Rwanda nabo bafite uruhare rwo gutanga ariko iyi Connect Rwanda telefone zirimo zitangwa ntabwo ari zamara gusa yamushyuremo izo telefone zirimo zitangwa ntabwo ari z'uruganda ndetse ntabwo ari itegeko ko zigomba kuba ari mara ingero natanga ni uko hari n'abantu batanze benshi n'umuntu wazanye telefone za Huawei bagiye batanga amafaranga hari ama brand yose nk'uko tuyazi rwose y'amatelefoni abantu bagiye bayazana kuko ni ubushake iyi ntabwo ari gahunda ya leta uya byumvikane neza leta yabigizemo uruhare kubera ko n'abandi bantu babigizemo uruhare niba umuntu ku giti cye avuga ati jyewe mfite telefoni izi n'izi ubwoko n'ubu icyakozwe ni uko hashyirwaho ahantu zikusanyirizwa ubu uhagiye uyu munsi ukahasura wasanga amabrandi atandukanye atari mara ubwo rero turizera ko ari ikintu kigomba gusobanukirwa n'abantu ndetse wakwifuza gutanga telefoni guha abanyarwanda badafite smartphone ku bushake bwe brand iyo ari yo yose ayifite yayigura cyangwa se ayifite akayitanga irakirwa kandi abanyarwanda bazayakirana na yombi
uretse ko n'uwashaka guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda nabyo ntari bi
nabyo urumva aho kugira ngo ujye ku exportinga twibaza ko nta watanga igitekerezo ko wajya kuzana ibindi bintu biturutse mu mahanga ufite inganda ziri iwanyu zikora nibaza ko cyaba atari igitekerezo cyiza
birumvikana rero bwana Gordon Karema iki kiganiro ntabwo ari cyanjye nawe gusa ahubwo tujye dufungura n'imirongo haba hari abakunzi benshi b'ijwi rya Amerika bashaka kugira ibyo basobanuza unyemerere rero mbaho umwanya duhereye kuri Daniel Ikaze mu kiganiro muri Sanga
murakoze cyane murakoze
urahagana hehe
so ni Taiwan Daniel ndi nyamashekero arambuga mu kagari ka Sabe mu mudugudu wa Nkomero mu burengerazuba bw'u Rwanda
ye nuko rero ni kibazo warufite
ngiye nagira ngo mbanze mbashimire nuko iyi topic mwashyizeho ni nziza kandi ifite ikivuze ku banyarwanda kandi duteye ishema nk'atwe abanyarwanda gusa nishimiye ibyo bintu ibyo leta irimo kudutegurira ibyo by'ikoranabuhanga no kuduha ama smartphone ariko ndagira ngo mumbarize umutumirwa
arakumva
ese ko tubona mu Rwanda bajya gutanga ibintu bitaye ku byiciro bahereye ku byiciro bakavanga turahaba mu cya mbere n'icya kabiri izo smartphones zizagera ku bantu bose ese zifite ibyiciro by'ubudehe zizagenderwaho zitangwa ikindi mwambariza ese ko tujya tubona ari igihe habamo ibintu bidasobanutse mu itangwa ry'ibintu nk'ibyo muri iby'ubudehe n'ibindi ugasanga bihawe abo bitari bigenewe ese izo smartphone zo ni gahunda ki zifite ese abayobozi bazazihera abaturage babegere cyangwa bizakorwa bite ku buryo nta muzagira ingingimira cyangwa ikibazo mu kuyihabwa cyangwa mu kuyibona ihabwa uwitari igenewe sa murakoze cyane ijwi rya Amerika
urakoze cyane Daniel ugira umunsi mwiza aho ngaho iruharambuga
yego murakoze cyane namwe ibihe byiza
bwana Gordon Karema uramwumvise Daniel
namwumvise cyane nakomezaho
komeza rwose
ndagira ngo nshimire Daniel ku kibazo kiza abajije n'impungenge ariko mumari impungenge mumari impungenge mubwire ko izi telefoni nubwo zigiye gutangwa hariho kwitonda gukomeye cyane kugira ngo izi telefone zihabwe abantu n'ubundi zibagirire akamaro kandi banazikeneye wenda reka ntange urugero kuko impungenge zurebye zishingiye mu kuvuga ngo ni gute tuzamenya abazihabwa ese ntashobora kuzamo imikorere mibi wenda abayobozi bashobora kugira mu ruhare kuri mu nzego z'ibanze ajya atangizero zitandukanye. Ndagira mvuge ko ubundi telefoni icyo tuvuga ni uko ya miryango twavuze icyo twita kuriteriya cyangwa se ikirebwaho bwa mbere ni umuntu udasanzwe afite smartphone. Ibyo twabikoze kugira ngo niba tugomba kongera umubare w'abantu bafite izo telefoni za smart ntabwo byaba ari byiza dusangiye kuzitanga noneho zigahabwa abandi bazisangamo. Ibyo rero byashobotse kugira ngo tubimenye twifashishije amakuru nanone twakwita ari smart buriya muri telecommunication companies ubwo wenda mu Rwanda katumukoresha ingero z'abantu bazi ubwo muri Airtel cyangwa se muri MTN baba bafite uburyo bwa gihanga bwo kumenya telefoni utunze iyo ari smart. Ayo makuru niyo tuma twifashisha rero kugira ngo dushobore kumenya imiryango idafite smart. Iyo nguzi umuryango tukamenya ngo ni umuryango umukuru w'umuryango ariko n'abatuye muri uwo muryango bose tukababona tukamenya ko abantu mu by'ukuri nta smartphone bigeze bakoresha. Icyo ni ikintu gikomeye kimwe kidufasha kugana mu nzira yo kumenya neza babagenerwa bikorwa. Ariko noneho nyuma tukagiraho tugera mu byiciro bitandukanye ushobora kuvuga ingero umuntu ubikeneye nanone hari abatazifite adafite namba hari abantu cyangwa se imiryango ifite za karasanye navuze ubwo bikagenda bimanuka. Noneho tukagira noneho no kurebera mu by'ukuri abashobora kuba bazikeneye kurusha abandi ariko bikagirwamo uruhare nanone n'abaturage. Urugero ushobora gutanga nk'abantu bamwe natanga ingero twabonye nk'abantu bafite ubumuga abanyeshuri nanone twabonye bagera kuri 200 bafite ubumuga butandukanye n'abanyeshuri biga muri za kaminuza za Thailand Institution ariko abo bantu ugasanga nta smart. Ugasanga rero ni umuntu umugobotse ukamuha igikoresho nk'icyo ngicyo cyamufasha kikamubera igikoresho cyamufasha mu kwiga. Ubu ni urugero ntanze rero nagira ngo Danieli rwose mumare impungenge ko kubera nyine ari ikoranabuhanga n'uburyo bwo bizatangwa n'uburyo bwo gushyiraho umurongo ukomeza uzagira ku bantu nabwo buri smart ku buryo twizerewe na kujana ko nta kwibeshya kuzaba guhari. Ariko n'ikindi nano ndagira ngo mvuge ndisubiremo iyi ngiyi ntabwo ari gahunda Connect Rwanda izakemura iki kibazo ari izatanga telefoni z'abantu bose batazifite za smart byumvikane rwose. Ndetse turashishikariza n'abanyarwanda bose ko smartphone bitewe n'igihe aho tugeze umuntu wese aba ufite ubushobozi turamushishikariza ko yagana aho bazigurisha akayifata akayikugira igikoresho cye akabona amakuru agakora business akajya abona amakuru yo twita mu entertainment yarite mu rubyiruko. Byanagaragaye ko hari n'abantu mu by'ukuri bafite ubwo bushobozi ariko ugasanga nta smartphone atunze yitunge za zindi nyine zidafite ubushobozi za karasharanzi ariko afite ubwo bushobozi. Bene uwo muntu ntabwo ari uko abadafite ubushobozi ahubwo ni uko abatumva neza akamaro yamumarira. Ibyo rero ni mpamvu navuze ko tumurishyira imbaraga mu kwigisha gukora ubukangurambaga cyane cyane dore ko internet cyangwa se ibikorwa remezo mu Rwanda ari ikintu twashoboye kugeraho mu buryo bwihuse cyane. Unyemereye wenda siba nanarivugaho gatoya ku kintu cya murandasi kuko ni ikintu gikomeye muri smartphone.
Yakomeza rwose turasaba Eric na Cyrille babe badutegereje gatoya ubanze ugire icyo gisobanuraho.
Urakoze cyane. Nari mvuze ko gutanga smartphone hari n'ibindi bintu biba bigomba guherekeza iyi gahunda. Urugero natanga kugira ngo smartphone zigire akamaro kandi zigire ahantu hose nuko hagomba kuba hari murandasi cyangwa se ibikorwa remezo iminara ikomeye icyo bita coverage aho rezo igira ahantu hose. Turishimira uyu munsi ko Leta y'u Rwanda ku rwa remezo bituma murandasi ikwirakwira ahantu hose. Iyo urebye ababyibuka aho u Rwanda rwabaye kimwe mu bihugu byabanje urebye muri Afurika mu gushyiraho fiber optic aho ngaho mu bihumbi bibiri hagati y'ibihumbi bibiri na gatandatu n'ibihumbi bibiri na cumi ikwirakwira hose muri bisumbibi zirenga bita border points ku ma borders zirenga cumi n'eshanu. Nyuma yaho ejo bundi mu myaka yatanu uyu munsi tukaba twishimira ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu muri Afurika biri imbere biyoboye mu kuba bifite 4G murandasi yihuta, interneti yihuta ku kigero kirenga 95%. Ibyo rero byarafashije cyane, byarafashije n'ubu tubona birimo byihuta na no kuba ku bushobozi. Uko tuvuga abaturage batuye mu byaro hirya no hino, ntabwo twaba dushyiraho iyi gahunda yo kongera smartphone ngo twibagirwe ikintu gikomeye cyo kubaka ubushobozi bwabo. Ndagira mvuge ko hari gahunda none yatangiye imaze imyaka ibiri hari yitwa icyo indimi z'amahanga Digital Ambassador Program, ariko mu Kinyarwanda yitwa Intore mu ikoranabuhanga. Iyi gahunda yarafashije cyane kandi iracyongera gufasha. Ni uburyo twafasha urubyiruko rurahugurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga mu buryo buhambaye, noneho uru rubyiruko ruramanuka mu buryo bwo guhabwa akazi, bahabwa na kontra baragenda ngo batangire bakorere mu tugari. Uyu mutugari niho bakorera, nta kindi bakora rero, bakorana n'inzego z'ibanze, hakabaho kwigisha abaturage babaha ubumenyi bw'ibanze n'ikoranabuhanga. Noneho wa muntu wo twanavuze ushobora kuba ufite n'ubushobozi ariko atumva impamvu yagatunga smartphone, nibo bamufasha kumenya kamenya atari kuzi ko smartphone ushobora gushyiramo application. Nagira ngo navuge nanone ntarandakibagirwa ko izi telefoni zirimo zitangwa zose hariho gahunda yo gushyiramo application bita preloading. Ni ukuvuga ngo zizahabwa Abanyarwanda zashyizwemo za application cyangwa se y'amasisteme azabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.
Harimo n'ururimi rw'Ikinyarwanda?
Yego, harimo tuvuge wenda dufashe ingero arizo twayo twavuze nka smart nkunganire iriya ikoreshwa muri application ikoreshwa muri tap and go. Hari ibinyamakuru bitandukanye urubyiruko rugiye gukunda kureba nk'imipira imikino ruhago yacu bagiye zitoranywa, hari urutonde ruhari twagiye turubwira abantu. Izo rero zizafasha zigenda, ariko ikintu hari wavuze gikomeye ikibazo wenda kugira ngo gisobanure neza warubaze ikibazo cyiza cyane kuvuga ngo ikirimo cy'u Rwanda. Izi ntore mu ikoranabuhanga iyo zirimo zigisha mu rurimi rw'Ikinyarwanda abaturage bumva, ndetse hakozwe imfashanyigisho mu rurimi rw'Ikinyarwanda yoroshye ituma umuturage asobanukirwa ukuntu ashobora gukoresha telefoni, ukuntu ashobora kugura umuriro, ashobora gusaba serivisi z'irembo, ukuntu ashobora kumenya amakuru ku buryo, kuko ikibazo nyine ni smart nyinshi kubera ari smart ziba zarakorewe na nyinshi zikunze kuba zikoresha ururimi indimi z'inyamahanga cyane cyane Icyongereza. So izi ntore mu ikoranabuhanga nicyo zafashije uro zirabigenda zihugura, ndetse abantu bazahabwa telefoni bazahabwa ubumenyi. Ubwo nari mvuze ubumenyi bw'ubunanguze kuri interneti, mvuga kuri digital literacy aribwo bumenyi bw'ibanze ikoranabuhanga, ariko cyane cyane no kuri content. Ubu turimo tureba zaba website za leta, turimo turashishikariza ibinyamakuru byose kugira ngo umuntu uwo ari we wese afite amakuru atangaza hari serivisi atanga n'ubundi nta bandi ayiha ni Abanyarwanda, kandi Abanyarwanda bumva cyane kandi bakoresha Ikinyarwanda kurusha indimi izo arizo zose. Kuko umuntu ashobora gukoresha izindi, ariko iki kintu ni ikintu gikomeye cyane. Ibyo rero nibyo twumva birimo byunganira iyi gahunda muri make nifuza kuvugaho.
Urakoze cyane. Reka twakire Eric amaze umwanya ategereje. Eric, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Eric, uranyumva?
Ndabumva.
Uherereye hehe?
Mo ubutuvugana mirereye mu gihe cy'urwamagana.
Ariko ahantu uri haragasa ku gerageza gusa no wigira hirya ya kaburimbo hanyuma ubaze ikibazo cyawe wihuza.
Rekangerageze ndebe twa nkuruhunga kandi mu bantu benshi. Ikibazo nagira ngo mbaze umutumirwa. Rwose turashimira umukuru w'igihugu yatuzaniye yo gufashishikariza abantu b'abakene batagira telefone kubaha ikoranabuhanga nabo kugira ngo bazamukane kumwe n'abandi banyarwanda bose babashe kugira amakuru no kubona serivisi zitandukanye z'ikoranabuhanga mu buryo kibutabagoshye. Ariko akaba hari imbogamizi nyinshi tubona abo bantu tuzi benshi mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri b'abakene wenda badatunze telefoni kenshi na kenshi usanga hari abantu bamwe batazi gusoma kwandika batazi ibintu by'ikoranabuhanga aho bigeze. Mbese ndagambaze mutumirwa ese hari gahunda bafite yo gushishikariza abo bantu kwiga ikoranabuhanga by'umwihariko abo bantu cyakoze abazi gusoma wenda bo byashoboka ariko se batazi gusoma bo babateganyiriza iki bo kugira ngo nabo bagende ku muvuduko w'iterambere igihugu cyifuza kugeraho. Urakoze
Eric, urakoze. Yarabaye nk'ubivuga ko hari amahugurwa ariko ngira ngo icyo atavuze ni icyo cy'abatazi gusoma no kwandika. Ubwo reka mureke akigusubize.
Urakoze cyane Eric, ikibazo cyiza abagize. Icya mbere ndagira ngo mvuge se nk'utangaho ubusobanuro ko izi telefoni ntabwo zijyanye n'ibyiciro. Ntabwo zijyanye n'ibyiciro, abantu batabyumva ko ari z'icyiciro cya mbere cyangwa se ari iz'abakene. Iyo tuvuga ngo umuntu utayifite, nakoze mbivuga ndetse ngaragaza imibare, hari n'abandi bantu bafite amikoro ariko badasunze izi telefoni. Ni igikoresho rero cyo buri muntu wese akeneye, ariko birashoboka koko byavuga n'ibyo hari abantu batazi gusoma no kwandika kandi nabo batagomba gusigara inyuma. Ndagira ntangire kuri cya kindi cyo navuze ko hari intore mu ikoranabuhanga zari zashyizwe mu byaro bakorera mu tugari bahugura ba bantu. Ikintu kimwe cyadutangaje ni uko burya telefoni nubwo yaba ari smart ni igikoresho burya cyoroshye kumenya gukoresha. Hari ndetse n'abantu bagiye bahugurwa ubwo ndavuga wenda muri experience cyangwa se ibyo twagiye tubona izo ntore zitubwira ko hari aho bagenda bagasanga nk'umuturage nyine utazi gusoma no kwandika afite telefoni ariko bakamuhugura atazi no gukoresha telefoni, ariko bamuha ubwo bumenyi bw'ibanze we akiyongereraho ugasanga wa muntu wajya gufata telefoni agahamagara kuvugisha wenda umwana we uri Kigali ahantu ugasanga byamusabaga guhamagara gusa adashobora kwandika SMS ubwo wenda mvuge kubaza gusoma. Ni ukuvuga rero ubwo wenda n'urugero ntanze kubazi gusoma atunze telefoni ugasanga atarazi kwandika SMS. Ni ibintu twagiye tubona rwose bitambaje, ariko umuntu yahugurwa ugasanga akavuga ati ese n'ubundi ko narindi gusoma no kwandika Ikinyarwanda ubundi cyambuzaga n'iki kwandika ubutumwa bugufi ngo nandikire umuturanyi mbere duhurire kuri santire hanaka, aho kugira ngo fate amafaranga nshyire muri airtime mpamagare bifate amafaranga 500 aho ubutumwa bugufi ushobora kubukoresha akoresha amafaranga atarenze 50 gusa kandi ya masaje n'ubundi nkayitambutsa ubwo n'uyu mutanga byagiye bigaragara. Iyo rero niyo impact nyine dukurikira. Ariko n'abandi batazi gusoma no kwandika nanone izi ntore mu ikoranabuhanga nicyo zashyirweho zirahugurwa cyane zihabwa ubumenyi buhambaye bwo kugira ngo bashobore kwigisha ibiciro byose by'Abanyarwanda uburyo twumva ko nta muntu uzasigara inyuma.
Yego, reka twakire na Siriro.
Halo.
Ego Siriro urahagana hehe?
Murakoze cyane ijwi rya Amerika bateze amatwi ndi mu karere ka Kayonza umurenge wa Gaheni.
Amakuru ki Gaheni aho ngaho?
Gaheni tumeze neza na mahoro turashima Imana.
Nuko ngaho rero baza ikibazo cyawe.
Mbanje gushimira umutumirwa kandi namwe abanyamakuru ba radio ijwi rya Amerika ndabashimiye cyane. Kundi ndibaza nti uretse kwenda ntakwikiye neza nkuko bikwiye kibazo uretse nanjye n'abantu bose gusanga ibyo bintu babyibazaho batise ugasanga umuturage atise nanjye urugo rwanjye rwabasha gutunga telefone ya smartphone ugasanga ni ikintu abantu benshi bibaza. Ikindi hari n'abantu babazi bitwa ko bazifite ariko zigize zidakora neza akaba ari uburyo bwo kuba ari n'abakene. Hari n'abantu nk'uko nabyumvise baba ari n'abakire bafite ubwo bushobozi bwo kuba bazitunga ariko ugasanga ntago babiha agaciro, wenda nkanjye ubasha kuba nagerageza kujya ku mbuga nkoranyambaga ubasha kumenya amakuru meza ubasha kumenya byinshi ukabasha kumenya n'iterambere rigeze. Ndibaza ni abantu bose niko bazatunga izo smartphone, ese izo smartphone zizaba zimeze gute, ese zizabasha kugera kuri buri muturage uwo ari we wese mu gihe kingana iki? Nagira ngo mubashe kuba mwasubiza kuri aho ngaho.
Siriro, ubajije ibintu byinshi ukomatanyije icyarimwe ku buryo ntekereza ko bishobora kugora umutumirwa kubisubiza kandi bimwe yari yabaye nk'ubivugaho. Reka tugerageze guhina ikibazo tukigira ikibazo kimwe kugira ngo tumuhe uburyo bwo kubona uko asubiza.
Yego. Reka mbibarize mu buryo bumwe, izo smartphone zizagera kuri buri muturage uwo ari we wese, ese zizamugeraho? Niba zizamugeraho bizasaba iki?
Nyagusubize.
Ndamushimiye rero uhamagaye aturutse i Kayonza. Ikibazo cyiza abajije yibaza ati ibindi tubona abantu ku giti cyabo nigute bose bazakwirwa izi smartphone. Wenda natangiye mbisobanuraho gatoya ariko ndagira ngo nongere bivuge mbishimangire mvuge ko izi telefone zirimo ziboneka ntabwo zihagije abanyarwanda bose. Ni abantu barimo bazitanga ku bushake bwabo ndetse abenshi baranazitanga bakavuga nabo zigenewe. Urugero umuntu arazitanga akavuga ati yewe barabyandikaga bakoresha ikoranabuhanga kuri Twitter n'ahandi abantu benshi barabibonye baravuga bati yewe ndaziha abadamu urugero bakubura ku mihanda akabivuga gutyo cyangwa ati ndabiha ndifuza ko zihabwa abantu batazifite n'abanyeshuri babaye indashyikirwa cyangwa se ati ndifuza ko zihabwa abakozi bo muri ibi bitaro ibi n'ibi batazifite. Urumva rero umuntu umuze ariwe yitangiye atwerereye ntabwo twajya kubaza abantu ngo tubwire tuti mutange izindi kugira ngo abanyarwanda bose bakwirwe. Iyo byumvikane ko iyi gahunda ni gahunda yaje gufasha kugira ngo abaturage babyumve zibagereho ashoboka, ariko abenshi muri bo telefoni zizabageraho muri ya gahunda navuze iri myiza mu minsi y'imbere mu gihe cya vuba yo korohereza abaturage ku giti cyabo kugira ngo bashobore gutunga smartphone. Tujya ngo tubwire abaturage tubwire abanyarwanda ko si ngombwa gutegereza umuntu yakwigura telefoni ye abaye abishoboye, ariko igiye gukorwa ni ukugira ngo cya kiguzi cyo bita ubushobozi amafaranga aba makeya haba kuri telefoni cyangwa se haba mu buryo bwo kugura interineti ikenewe mu gukoreshwa muri iyo telefoni. Nagira nkanga urugero wenda mvuge ko uyu munsi izi telecommunication companies ziba zipigana barabizi arafata abaguzi bari kuri MTN arafata abaguzi bari kuri Airtel so zibasa naho ziri mipigana zipigana ziganisha mu gushyiraho serivisi noze no kugabanya ibiciro kugira ngo babone abakiriya ibyo mu ndorwa mw'umukiriya y'umunyarwanda ni byiza kuko bapigana ni nabyo byiza ni byo bagiye gushyiramo imbaraga kugira ngo kandi barabyumvikanye kugira ngo ibiciro bigabanuke mu buryo bushoboka bw'abatelefoni bishobore kujya mu bushobozi bw'abantu uyu munsi ushobora iyo ugiye nko kuri MTN cyangwa kuri Airtel ushobora no kugura bando urugero ya izo bita MBs megabyte 50 ukazigura ku mafaranga 200 ndetse n'amafaranga y'u Rwanda 100 iyo ukanze utunyenyeri kuri za telefoni nubwo ntabyibuka neza ariko ushobora kubona ifatabuguzi cyangwa se bundles ku mafaranga 100 icyo gihe cyo tubwira abaturage iyo uyiguze gutyo urumva ntabwo ari amafaranga menshi ushobora kuba wayikoresha ibintu bitandukanye n'ubundi ntabwo tubona ntabwo dutekereza ko umuturage azajya yirirwa ari kuri internet gusa ari kuri telefoni gusa bagomba gukora n'ibindi ariko ka kamaro kayo kazaba kagezweho mu gihe gitoya hari iyo bando y'amafaranga make yashoboka akwira mu mufuka w'umuntu
yego reka twakire na Samson ngira ngo niwe wanyuma twakiriye mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi Samson ikaze mu kiganiro muri sanga
ego murakoze cyane
uherereye he Samson
yewe ndi Bujumbura mu Burundi
ikibazo gitekerezo
nagize ikibazo mbonye bijya bintu leta y'u Rwanda yiyemeje ego cyane byananegereje rwose ariko nkibaza nimba nashaka kumenya amatelefone abantu bazozihabwa ikibazo cyo kwisunga cyane bazozi bahaye ngo bazikoreshe iki cyane bazozi bahaye kuri gusa cyane bazozi bahugira ngo bazishure bukebuke sistematiki mu bagende bari hamakemake ganumbe nanje ko tuzasa tugashikirwa n'ikintu cy'ubuji wacu
yee Samson urakoze cyane
ndabaza
n'izindi nk'izo bwana Karema izo telefone ni ku buntu cyangwa hari ukuntu abantu bazajya bagenda bishyura amafaranga make make
Mukoze cyane kandi mushinzwe ku kibazo abazije muvandimwe Samson uturutse Uzumbura yema avuze ibintu bibiri avuze icyo zizakoreshwa ariko noneho ni abantu bazanishyura nihuse ndagira mvuge ko izi telefoni muri gahunda nkuko nabisobanuye isa nkaho irimburira gahunda intambye ntabwo ari telefoni nyinshi telefoni nkeya ndetse bazazihabwa n'abantu bazazihabwa ntabwo bazishyura ndetse n'abagiye bazitanga ntabwo ari leta y'u Rwanda yazitanze ni inshuti n'amakampanizi yagiye abenshi bavuga n'abazazihabwa nta kwishyura ariko none ndagira ngo mbishimangire ko n'ubundi hazakomeza kubaho gahunda no gushyiraho ingamba zo kuziba cya cyuho kinini mu buryo burambye ubwo niho nacyo navuze ko hazaba korohereza kugabanya ikiguzi haba kuri internet cyangwa se kuri telefoni ku buryo n'abanyarwanda bose bazagenda baziguza ku bwabo ku giti cyabo cyangwa se z'umuryango niwe cyo gisobanutse ariko wena nihuse unyemereye hari ikintu abantu bakunze kwibazaho byo bizakoreshwa telefoni ubundi simati ku bayitunze umuntu wese utunze simati wenda kanizere ko Samson ashobora kuba ubaze icyo kibazo ashobora kuba yitunze abaye yitunze nagira ngo nibaza ati we uyitunze ikimufasha ako kamaro imufasha n'ubundi nako kamaro ka wa muntu utayitunze izamufasha hari ibintu byinshi bitandukanye dufashe ingero nihuse hari ukumenya amakuru
amakuru ashobora kuba ari amakuru nkayo tujye twumva ku maradiyo, ku mateleviziyo, hari ukumenya amakuru yo kumenya nk'urubyiruko akazi aho kari, hari abakunda siporo cyane mu burezi, hari amakuru ajyanye n'uburezi ku buryo telefoni ashobora kuyikoresha mu buryo bwo gusoma. Umunyeshuri uvuye ku ishuri akoresha telefoni agafata za note ze akiga bidasabye amakaye cyangwa se ibitabo. Hari ukuyikoresha mu buryo bw'amasisteme, hari asaba serivisi zabo za leta zo twavuze cyangwa se z'abikorera, twagiye dutanga ingero. Hari abari mu bucuruzi baba bafite ibintu bakora bijyanye n'ubucuruzi, usange yabonye ya smart agashobora kubona amakuru ajyanye n'ubucuruzi, ashobora kwamamaza, ashobora kumuhuza n'abakiriya, ugasanga ya mafaranga yatangaga yabaga ari menshi. Hari n'abantu benshi rwose babifashe ku buryo bakoresha telefoni mu buryo bw'ubucuruzi, akavuga ati njyewe aho kugira ngo ngende muri kibanza cy'ubucuruzi ahantu, ikibanza cyanjye ni kuri murandasi. Hari ingero nyinshi, hari mu buryo bw'imyishyurire. Abantu kera bishyuraga bakoresheje amafaranga ari cash, ariko ubu ngubu uko hagenda haza telefoni ziri smart, hagenda haza application zitandukanye aho umuntu ashobora kwishyura bitabaye ngombwa kugenda yikoreye umuzigo w'amafaranga mu mufuka, ari nabwo binashoboka ko kenshi ashobora kumuburaho akishyura akoresheje smartphone. Ibyo birahari kandi mu Rwanda, nk'uko nagenda aragaza imibare, byagiye bigira transformation, byagiye bigira akamaro gakomeye cyane mu buryo bwo gutanga serivisi, mu buryo bw'ubucuruzi. Ariho twumva ko smartphone mu gihe turimo ari igikoresho cyo buri munyarwanda akwiriye kuba afite, kandi leta y'u Rwanda itazahwema mu gushyiraho ingamba zikarishye kugira ngo ntihagire umunyarwanda uwo ari wese mu gice cyo cyose ukikamwa.
Bwana Gordon Kalema, umuyobozi mukuru muri Minisiteri ishinzwe ikoranabuhanga na inovasiyo mu Rwanda, ndagushimiye cyane kuba wakiriye ubutumire bwacu ukanasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ntabwo umwanya udukundiye, ariko nagira ngo ngushimire cyane kuba wakiriye ubutumire bwacu.
Nakomeza cyane Jeffrey, kandi dushimiye Radio Ijwi rya Amerika ku butumire n'ikiganiro cyiza.
Yego, n'ubutaha nitubakenera tuzongera tubiyambaze. Ahasigaye ndagira nti mukomeze kugira amahoro n'amahirwe uyu munsi ndetse no mu yindi yose iri imbere.
Murakoze cyane kubashimiye, dushimiye n'abanyarwanda n'abandi bose bari mu biyaga.
Dushimira namwe mwese inshuti mwana muduteza amatwi, ndetse n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma. Kuri mikro kumwe na Jeffrey Mutagoma, mukomeze kumerwa neza. Amerika.